Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero o te haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei, e te iwi, ko te hui Designing Our Constitution, he hui e whakahaere hi ana ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, hei whakamaumahara ake ki te mahi rangatira, te mahi whakahirihira a Moana Jackson, nōna e ora ana. Ko whakahaere karakia, hei whakakapi ake i te aka whaiora me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tēnei wā nei, kei te whakahaere hia he hui ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ko te ingoa ko Designing Our Constitution. He hui tēnei e whakamānoa ana i te mahi o rangatira, i te mahi whakahirehira a Moana Jackson, nōna e ora ana. Ko tētahi o ngā kai whakahaere i te hui nei, ko Ahorangi Makeremutu.
Te mea nui, kia tai atu tātou ki te tēnei taumata pēhē te haka tinana i tēnei moemoea Moana Jackson kia hanga he constitution hou. He constitution ko te pūtaketanga o tēnei constitution ko te tikanga, ko he hakaputanga o te rangatiratanga o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Koenei te mea nui.
Hoi anō rei te iwi, roto i ona rā, ko tahi rau tuatahi ka oati te kā wanatanga ka turakina e rātou te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori me te aha i turakina e rātou. Nō reira, he aha kei mui te aroaro o te hiarau kaimahi i tōna tikanga kā mahi mā te aka whaiora hei ngātou e tū mai nei. Nā, no te raina nahi, ka hui ngā kaimahi me ngā rangatira āiwi ki te marae o Pipitea, ki te taki karakia hei whakakapi ake i te manatu hauora Māori i te aka whaiora, i wawata tianei i tūmanako tianei e tātou katoa engari i ora nei mo te wā poto noiho. Kia tahuri ake tātou kia tū whakairiora Williams o te rōpū kahurangi o Ngā Hinara.
Ana ko te pōreno tākuta Shane Ricky. Ko te kōrero a te premia a mō tau kaupapa, a te kaupapa hauora, Māori, ko te kōrero me hei he tirotiro te tahi whāinga, te tahi huarahi tōtika mo te oranga nui.
I tēnei wā nei, kei te tere haere te waka o Hine Moana, hi te Moana Nui a Kiwa, kia tai atu ki kai tere tere, i te wai Pounamu, arā mo te ahurei waka hōrua, e kia nei ko te kōmaru. Ko te māngai mo tēnei kaupapa, ko Hoturoa Kē, kia tahuri ake tātou.
Tēnei te ahurei tuatoru kua waka ture e te poari o te hau kōmaru, he momo hui huinga waka, kia taitai ake ngā momo waka o te motu waka haua, waka tere e rā momo waka kia whakaara ake ngā momo kaupapa, ngā momo mātauranga, ngā kōrero e rā ahuatanga katoa e pāna ki tēnei me te whakatere, te rere i runga i te waka e rā ahuatanga katoa.
I tai atu te tini me te mano ki o rākau inanahi ki te āta tohu i te tahirau ono te kautau kua hipa i tērā pakanganui i wainganui te Māori me ngā hoaia o te karauna. Ko kāwhia te murāhi te tahi o ngā kai whakahaere i te hui nui inanahi kia tahuri ake tātou.
Kōru ana māte mo te pakanga, mo te pawhai, mo te noho whenua kore, te noho kāinga kore, te kore mahi, te noho pōharatanga o ngā whānau i te kāina. Ko te whawhai i eni rā, o hurirapa mai te ringaringa i te māhunga. Engari, ko te whai, te whawhai he orite, he whawhai mo te oranga tinana, oranga weiwana hoki. Kāre mo te tangata ki te tangata, engari, he whaitonu mo te mana, mo te Māori, mo tūhake.
Ina ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina.
Mō ngā pito kōrero o te wā, tirohia te pai tukutuku hou, arā www.irakatiwatenews.irakati.com.
I toa te kapa poitarawhiti hanumi o te rakipai whenua i te whakataetae o te motu i ngā rangi a whakatānei mō te wā tuawhitu karapipiti. Nō reira, nā te ahi pērā rawa e te angitu o taua rohe, kei a maru tāwhao te lamea pea te whakautu.
He nui ngā whakatakoto mahere mō te rohe o te rakipai whenua. Kātahi he nui te wā ka whakaakona e wā mātou taitamariki mai te, te tau heke i te 20, te tau heke raro anō i te 23. Ko rātou pea te tino aronga mō te rohe whānui, a koe rā pea i pēnā nō te pai pea te kaunga o te rohe. Engari, ko te mea nui ko ngā tāngata, ko ngā kaitākoro. Me mihi anō ki ngā mātua, ki ngā kaitautoka anō i te rohe whānui o te raki pai whenua. Nā rātou i ora ai, kaunga pea ai a te rohe.
Koe ranga hā, kinikino o te wā, kia ora tātou.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.